many times I've cheated. Yosef Zero, na wake yawe mapenzi.
Ahadi njema leo imetimia kanisani, na humu mbengu mamulungu wakuiona siku ya leo. Doa mbito ya baraka Yosef na Beti mataifunga, na huwapo yere ni mato na goma inga kire na kanda. Na enu joi na katana Charo na ejoni Anthony Loisi na enyaje, leo wote wanaraha harusi mbito ya ajazi yao. Toni mulole vina faiza rehani manoso wanose, baba Yosef na mama Beti maisha mare garaha. Na ihaswe nyumba yenu Mungo yaro mupate, leo koshi ni shangwe,
shangwe za harusi.
Yosef na ewa kebeti
wameunganishwa kihalali,
alichounganisha maulana
wanadamu asitenganishe.
Zetu ziwe dua njema
daima idumu nyumba yao.
Shangwe,
shangwe za harusi.
Yosef na ewake Beti
wameunganishwa kihalali,
alichounganisha maulana
wanadamu asitenganishe.
Zetu ziwe dua njema
daima idumu nyumba yao.
Bila kumsahau Eunice, Morris na Anton shangilia harusi nzuri.
Ahadi njema leo imetimia kanisani, na humu mbengu mamulungu wakuiona siku ya leo. Doa mbito ya baraka Yosef na Beti mataifunga, na huwapo yere ni mato katana Charo na ejoni Anthony Loisi na enyaje, leo wote wanaraha harusi mbito ya ajazi yao.
Toni mulole vina faiza
rehani manoso wanose, baba Yosef na mama Beti baraka za mulungu ziyetue tue uishi maisha mare garaha.
Na ihaswe nyumba yenu Mungo yaro mupate,
ni shangwe,
shangwe za harusi.
Yosef na ewake Beti
wameunganishwa kihalali,
alichounganisha maulana
wanadamu asitenganishe.
Zetu ziwe dua njema
daima idumu nyumba yao.
Leo koshi ni shangwe,
shangwe za harusi.
Yosef na ewake Beti
wameunganishwa kihalali,
alichounganisha maulana
wanadamu asitenganishe.
Zetu ziwe dua njema
daima idumu nyumba yao.
Wapirozi na Antonina pamoja na Jalis, naona wanatigika pale.
Otigika, atigika, atigika, atigika. Esegede, 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 esegede.
Apo, apo. Holy Stars Music Band goes to Talents, Mr. Bo, Tigika Music, Yosef na Beti wanacheza online.
Cheza, acheza, acheza, acheza. Apopo. Leo koshi ni shangwe,
shangwe za harusi.
Yosef na ewake Beti
wameunganishwa kihalali,
alichounganisha maulana
wanadamu asitenganishe.
Zetu ziwe dua njema
daima idumu nyumba yao.
Leo koshi ni shangwe,
shangwe za harusi.
Yosef na ewake Beti
wameunganishwa kihalali,
alichounganisha maulana.